Umntwana ongaqina nami impintshi especially. Bani ongamthemba who won't leave ngizomthola phi. Mantombazane kanta real kanta shona phi. Mbizeke sichitho wathi ngama specialist. Fisa le vidi bona umlindo the vocalist. Uthandela ibhondo kanti mina ungisola ni. Mntwana uyangithola usebusy nabo normally. Dali yangikhola kanti yini kanti ngona phi. Ey bayangihleka bayangihleba dem mabebeza. Wazi wangenza nangempela. Nangempela I'm hurt bengikufella. I take off my hat ngama blesser. Bashaya ngama fort ngama benza. Ugel wamba mcova wagibela. Ey impilo yami ya stop ngama blesser. Ngiwa impilo she was slick like a ceramic. Ndinga no sizo manja need this some therapy. Ngikhiphe le dliso I won't quit I'm a communist. Ngikhila le game still uyasinda lo msebenzi. Hlisa lo msindo ngaze kufika ma journalist. Siyashona isishu zona mbitha your medicine. Ngibize ngesichithi wathi ngidinga ma specialist. Fise le video bona umlindo the vocalist. Ey bayangihleka bayangihleba dem mabebeza. Wazi wangenza nangempela. Nangempela I'm hurt bengikufella. I take off my hat ngama blesser. Bashaya ngama fort ngama benza. Ugel wamba mcova wagibela. Ey impilo yami ya stop ngama blesser. I take off my hat ngama blesser. Ugel wamba mcova wagibela. One day mase ngithola izaka. One day ngibabonisa. One day will eat steak in Florida. One day will meet to DJ Maphorisa. One day mase ngithola izaka. One day ngibabonisa. One day will eat steak in Florida. One day will meet to DJ Maphorisa. Hey. Noma ungangihleba, noma ungangihleka but still mabebeza. Wazi wangenza, nangempela, nangempela I'm hurt mengikufella. I take off my hat ngama blesser. Bashaya ngama fort ngama benza. Impilo yami ngeke stop ngama blesser. Impilo yami ngeke stop ngama blesser. Impilo yami ngeke stop ngama blesser.